Ithi njabulo yalelizwe iyofika mhla kuthena ukujabula lo mhlaba lo akusisiwe neze. Injabulo yalelizwe iyofika mhla kuthena ukujabula lo mhlaba lo akusisiwe neze. Ngiyohlola le makhaya mangifikele emtholampilo ebathi hamba mfana wamakokho ufa kuwe. Ngiyohlola le makhaya nje mangifikele emtholampilo ebathi hamba mfana wamizebu ufa kuwe. Wiza far from beauty ngoba uva kuzothandweni awilende nandilende inokufa. Naye wisa far from beauty ngoba uva kuzothandweni bathi liende nandilende inokufa. We suffer from beauty, we are beauty from suffering. Ilende na, ilende inokufa. We suffer from beauty, we are beauty from suffering. Ilende na, ilende inokufa. Ngiyohlola le makhaya ho. Ibathi hamba mfana wamangu ufa. Sadlalu, sadlali zipo, sadlalu. Akanti lende na, lende nukufa yini ya. Oho sadlalu, sadlali zipo, sadlalu. Niti lende.